ZWAP.com.
Nakumbuka that day tuliokutana, ilikuwa ngumu kujuana, nikakuelewa ila shida kuwezana. Ukanisumbua si usiku mchana, kipokea simu we unantukana, leo niko nawe na tunaendana. Ushanipanga kwa maneno, visa visa na mituno, penzi siwezi kulihendo, ukaleta na maringo. Finally si unaona bila kati uko nami now, lockdown ika corona, yangu maradhi nishapona. Mami na kama nkichelewa we pressure waga juu, bali nawe etu metoka utulie, tusiachane makosa sijirudie. Mapenzi sando haya, acha niseme sio mbaya. Hey, nakuzimia, unanizimia, nakuaminia, unavumilia. Finally si unaona bila kati uko nami now, lockdown ika corona, yangu maradhi nishapona. Mabibi, bibi.